bakunzi ba radio iteme nongeye kubasuhuza ni turashimye Jean Paul mu kiganiro gihe niki nkaba nongeye kuba ikaze mu biganiro bya radio iteme by'umwihariko mu kiganiro igihe niki kuri itariki ya 27 ukwezi kwa kane umwaka 2021 ikiganiro cyacu cy'uyu mugoroba kikaba gitangiye kanongere mbahe ikaze mu kiganiro cyacu igihe niki ikiganiro tugiye kutangira tubabwira amakuru yo ifungwa ry'abajenerali babiri Muhire Lieutenant General Muhire ndetse na General Fred Ibingira nubwo leta y'u Rwanda ishaka kugaragaza ko ngo ibyaha bafungiye ari ibyaha bya COVID ngo kubera ko banyuranyije n'amabwiriza ya COVID ariko ukuri nuko ntaho bihuriye nayo mabwiriza ya COVID ahubwo ari umugambi muremure ukomeje gukomeza kurandura imizi yose ishoboka yo bita ko ari ibisigisigi bya Kagame kugira ngo Jeannette azime adafite igihungabanya General Bingira rero na General Muhire bakaba bari mu gihome bitwaza ibya COVID ariko ntabwo ari byo bazize cyane cyane ko nka Ibingira we bagiye gushakisha igihe yaba yarakoreye ibyo byaha cyangwa se yaranyuranyije nayo mabwiriza reka rero ntabatindiye ni mu kanya turagaruka kandi ku myitwarire ya polisi uko ikomeje gufunga abantu n'ubundi muri ubu buryo ariko ifite ibindi igamije ahangaha turagaruka ku makuru yavuzwe ku muhanzi Jepoli aho bamufashe barangiza bakamushyira imbere y'itangazamakuru ahangaha turaza kwibaza niba n'abajenerali byaba byiza kuko bavuze ko icyo bafungiye ari uko atari intangarugero nabo yenda ko bajya kuri kamera nk'uko n'abandi barimo kubikora kujya aho kubatwereke ko the main business ko ibyo bavuga koko ari byo bagambiriye mwabonye za promotion zakozwe muri police ibyo mwabonye yenda mwumvise bazamuwe mu ntera ariko ntimwigeze yenda mumenya impamvu ya ziriya promotion zabari yaba polisi uko ari bane ari Mushantale hari Muriza Mariza Munda hakaba na Muhoranye ndetse na Dani Munyuza ariko ibi bikaba ari amarembera ya Dani Munyuza birimo bica amarenga turaza kubigarukaho mu kanya turaza kandi mu nkuru ngufi cyane turaza kuvuga kuri iriya passout ya Cadete cyangwa se bariya basirikari mwabonye banangije amahugurwa ejo aho Kagame yagiye kurangiza ayo mahugurwa ku muhango wamaze amasaha abiri ariko icyo ndi bugarukeho ibi ni ibintu bisanzwe kugira amahugurwa umukuru w'igihugu akajya ku by'officieringa cyangwa se kubera ko bagomba kurangiza bahaye promoted bahawe amagrade ya officier ariwe ugomba kubikora ariko ndaza kugaruka ku ijambo rye nubwo ntari buritindeho yavuze muri uriya muhango ni mu kanya rero kandi nkaba mbafitiye na ngombwa Benon Moise Sengura ndetse no muri commentaire ni mu kanya rero katarambiranye dutangire ikiganiro cyacu
Shaka radio iteme wumve radio iteme ni radio yacu ni radio yanyu radio iteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda cherche radio iteme écoutez la radio iteme notre radio c'est votre radio
Deka nongere bahikaze muri studio bakunzi baraditeme ndetse mbonero nakanye kuguha ikaze mugenzi wanje turi kumwe hangaha n'iki kiganiro ngombwa Benon mbere yuko ntangira ikiganiro nyizina reka mbanze muhikaze ndetse numve ko mikro ye itunganye Benon ni bunyumva nongeye kuguha ikaze mu biganiro byacu by'umwihariko muri kiganiro gihe n'icyarashize igihe tutaganira wakoze kwigomwa kanya tukaturi kumwe muri kiganiro
wakoze cyane Jean Paul n'ibyishimo kuba ndi hano uyu munsi kugira ngo tuganire ku bibazo biri iwacu mu Rwanda tuje abanyarwanda bose yaba ari mu Rwanda n'abari mu mahanga urakoze ubwo turi kumwe
urakoze cyane Benon kandi bakunzi baragiteme nk'uko nabimaze kubibabwira inkuru nyamukuru yacu kuri uyu mugoroba n'ifungwa rya generali Ibingira na generali Muhire ntabwo iyi nkuru nubwo tuyivuze uyu munsi ntabwo aribwo bagifungwa Ibingira biravugwa ko yafunzwe ku itariki 7 kandi ibyo biri buvugwa na Leta y'u Rwanda noneho generali Muhire we yafunzwe iminsi 2 ishize kuri 24 ndagira ngo nsubire inyuma gato kuri harassment zakorewe aba bajeneho babiri mutagira ngo ibi bintu byabaye ni coincidence muribuka ko Muhire yabaye harassed yibeste yatotejwe bihagije akiri colonel ndetse cyangwa ari brigade yari brigade ya general ajya gusakwa n'abakaporale uburiri bwe bakamusaka ngo bafungure utubati baterera amakarito hanze ngo kubera ko bari baketse yuko atishimiye Kagame cyangwa se atishimiye ubutegetsi cyangwa se afite ibyo bitaga icyo gihe manungu niko noneho baza no kugera ubwo bamuvana mu gisirikare yigeze kubajina Muhire yabaye chef d'état major wa w'ingabo zirwanira mu kirere yabaye chef d'état major wa Air Force ntabwo ari umuntu umugana w'abakongomani ntabwo ari n'importe qui n'umuntu wayoboye ingabo ku rwego rw'igihugu noneho aza gutangira gutotezwa ubwo yari muri ubwo yari amaze nako kwamburwa iyo myanya batangiye kumugendaho bashaka kumufunga ndetse aza gusuzugurwa by'umwihariko n'abasirikari batoya ubwo bari ubwo ndumva dufite ko niba ari Benon yenda wagabanya volume wawe sinzi niba ari wawe bipira cyangwa sindareba muri studio ahangaha aho byabipira ugerageze kugabanya volume gatoya niba ndumva bishobora kuba ari aho ngaho byari biri urakoze cyane ndagira ngo nkomereze kuri icyo kintu cya Muhire Muhire rero amaze gusezererwa mu kazi nabwo ntiyigeze agira amahoro n'uyu munsi kumva rero bavuga ngo bamufashe ngo yari ari hamwe n'abantu 30 ngo kubera ngo binyuranyije n'amabwiriza ya COVID bakamufatira aho yari ari nuko bamugendaho ahajya hose nuko bamushaka mu rwitwazo ndagira ngo mbibutse ko mu minsi yashize nababwiye ko Rose Kabuye nawe yari umwe mu bantu bafungiye hoteli yo bitaga ngo ni hoteli ye ahantu bafite hoteli cyangwa se afite shares ntabwo ari hoteli zose zifunzwe mu byibuke ko leta yagabanyije restrictions cyangwa se abo yari yarakumiriye kwakira abantu hari ibyo yagabanyije abantu bashaka gukora za conference kubera iki kubera ko za conference zifite ahantu hamwe zigomba gukorerwa kandi zikaba zinjiza amafaranga mu muryango bwite wa Paul Kagame na Jeannette Nyiramongi mu minsi yashize rero nibwo na Ibingira hari ku itariki 7 bavuze ko yagiye i Butare arataha barangije bamenya ko yari yaragiyeyo baramuzirika mwibuke ko Ibingira nawe ari umukuru w'inkeragutabara mu gihe abanje avamo bamaze kumuvanamo babanza musenyera ikiraro cy'inka baragitwika bakubita hariya yajya kujyayo gukamisha bakamena ibintu bye byose nyine baramusuzugura bamwereka ko bamushaka nyuma yaho akubita ipfukamiro hasi arongera agaruka mu biri amarako mu kazi asubira mu myanya ubu rero amaze ibyumweru 2.5 cyangwa se 3 afunzwe azira ngo yagiye kwicara mu gusaba yagiye kwisa gusaba ibutare ngo kandi ngo binyunyije bibujanyijwe na kuko amategeko ya covid atabyemera beka rero mbere yuko mpa ikaze Benon kuri iyi ngingo kuko ndashaka kugira ngo tujyane ingingo ku yindi ibi bintu navuze nubwo ntarabikora byikorera ngicukora bucukumbuzi nubwo nta kintu kikihishe kirimo yuko harimo ikintu cyo kugenda barandura ibisigisigi byose cyangwa se ibyo batekereza byatuma Kagame ashinga nabivuze inshuro nyinshi ntabwo ari ironda karere ntabwo ari ironda koko na ibintu bigaragarira amaso y'abantu yuko hari umugambi ntabwo nkivuga ko wihishe wo kugira ngo barandure abantu batekereza ko baba bari pro Kagame kugeza ubwo hazasigara abo bitwa ko ari pro Jeannette ari naho Jeannette yiteguye guteka ingova ntabwo bivuze ko ari kuba perezida gusa ashobora nuko nkuko babivuga yenda ategura umukobwa we cyangwa se undi wese yaba ashaka wamukorera ariko ibintu byose birimo gukorwa uyu munsi systematically bigenda intambwe ku yindi bishingiye gusa ko bagomba kurandura bari abantu bumva ko ari abantu begereye Kagame mu buryo bwa hafi ntashobora no kugira icyo abihinduraho kuri iyi nivo ahageze kuko yamaze kwangirika bihagije igisigaye nuko azasigara ari igiporoporo azasigara ameze nk'iyi nabivuze ko nzabivuga n'ubumbite mu biganiro by'ubutaha azasigara ameze nk'ikimasa cy'inkone agasigara ari umuntu ushobora kwakira umuntu wakifotoza ariko nta power afite niko bimeze bigeze kure cyane ndaza kubigarukaho aho nza kuri ziriya promotion za polisi ariko ibyo ni mu kanya kandi reka mbanze mpe Benon umwanya nawe agira icyo avuga ariko mbere yuko Benon umbabarire mbere yuko yenda nguha ukanya nagira ngo murebe izi nzego zisigaye ziri mu gihugu wari usigaye urepresenta Kagame mu nzego zose ni Dani Munyeshi nawe ubari mu marembera ari mu marembera ngendaza kubigarukaho ko muri promotion zawe abantu bose bashobora kumva ko Jeannette ari confortable nabo nibo bari mu nzego z'umutekano hejuru ari nazo nzego zifata ibyemezo muri cya gihugu cy'u Rwanda Benon ibyo ndaza kubigarukaho hanyuma wowe urebye ifungwa rya ibingira muri iki gihe Kigali irimo ivuga ko yishimira intsinzi inavuga ko guhakana ko inkotanyi zaba zitarabaye intwari muri iki gihe byaba ari icyaha gihanirwa n'amategeko kandi yigaragara kuko nabo ubwabo muri iyi minsi ariko kwishimira intsinzi bari impunzi yenda barasabaga bagakwa iyo bari bari bagakora iyo mihango mu Rwanda uyu munsi ntibashobora kuyikora iyo ntsinzi yabiteye ite ni igiki igihe bajyaga mu kabari bakagenda bakamurwagwa aho bari ariko bakavuga bati nta bwisanzure dufite igihugu ntabwo ari icyaha ejo ibintu bishobora kuduhindukana uyu munsi bakabashobora gufungwa kubera ko yagiye mu kabari ari general muhire yagiye mu kabari agafungwa cyangwa yagiye guhura n'abantu b'inshuti bagasangira bagafungwa biranashobora kuba bamaze no kwikingiza na covid hanyuma ibingira akajya guhagarira abantu mu bukwe cyangwa akitabira ubukwe bamutubiyemo agafungwa iyo nsinzi imariye iki izo nkotanyi ejo bundi nabonaga umudemobe witwa Kamuntu bavuze mwakwirakwije umwana wabaye kwa Samukaka Samukanyemeraka kuri yabaye chef de major w'ingabo wa mbere mu Rwanda intambara ikirangira avuga urupfu yapfuye Kamuntu waje gupfa urwo agashinyaguro kubera kubura ubuvuzi iyo nsinzi bavuga hari igihugu ngo hasigaye iki kugira ngo bamenye ko insinzi ari ya Kagame atari iy'abasirikare b'inkotanyi ndetse n'abandi bose ko n'impunzi zongeze b'impunzi reka nguhe umwanya nawe umbwire analize yawe kuri iri fungwa ry'aba generale ngombwa
urakoze cyane Jean Paul buriya ibi byose wari uri musobanura ni ibintu n'ibimenyetso by'ibihe ni ibintu biba urebye byatangiye kera ko wabivuze ko ari gahunda ndende ibintu byatangiye kera ariko ni ibimenyetso by'ibihe by'ishirima ry'ubutegetsi bw'igitugu cyane cyane ubutegetsi bw'igitugu akenshi buba bushingiye ku muntu noneho uwo muntu yatangiye kugira ubwoba kubera ibibi nyine akorera abaturage atangira guhemukira bene wabo bamufashije no kugera ku butegetsi ibyo byatangiye kera buriya uhereye nko ku nkuru ya Muhire na Ibingira ubundi nibyo twanavugaga hari ukuntu batesha agaciro ibintu byakabaye kuko bifite n'ireme COVID-19 kwirinda nibyo abantu bose bakwiye kuba babyumva bakirinda COVID ariko ubutegetsi bw'igitugu bugira ukuntu bwihisha inyuma y'ibintu bihari y'ibintu bifatika mu by'ukuri ubusanzwe noneho bakabikoresha mu kubangamira abaturage no kwikiza abo batavuga rumwe tuvuge nko kuri ibyo bintu byaba Muhire mu by'ukuri ibi niba ukurikirana amakwe mu Rwanda ibyo bintu byo gusaba imihango myinshi iraba dufite abavandimwe ntabwo ibyo ntabwo ariba dufite abantu abavandimwe buri gihe tuba tuzi ngo basabye byagenze bite ariko ntabwo bafatwa gutyo noneho rero iyo bigenze kuriya rero Jean Paul nta kindi biba bishaka kuvuga hariho gutesha abantu agaciro bakabanza bakamwereka ko ari zero muri sosiyete nibyo yajyaga yenda yibwira ngo ni generali ngo yarwaniye igihugu ngo yakoze iki bakamwereka ko ibyo bamukora icyo bashaka ntihagiye n'ubaza ngo byagenze bite ndibuka hari mu gitabo cya Michel Rong hari ahantu David Himbara atanga ubuhamya avuga Kagame ajya kumwirukana ukuntu ngo bari bamubajije ibintu by'ukuntu icyo atekereza ku buryo ubukungu bw'igihugu buzazamuka noneho abandi bashaka kuvuga ngo bavuge ko hazazamuka 11 nta mibare bagendeho babihisemo baricara bakavuga ngo hazazamuka uyu mubare noneho David Himbara nk'umuntu wabanduka ibintu by'imari Kagame aramubaza ati se wora bivuga hiki kusashetse ndavuga ariko rwose hari ibibazo by'ubukungu ibiciro by'ikawa byaramanutse ntabwo byaba byiza muvuze ngo ubukungu buzazamuka kuri kino kigero Kagame aramutuka aramubwira ati reba iruhande rwawe umbwire icyo ureba ndamubwira ati ndareba abaminisitiri nyakubahwa ndamubwira ati aba ni abakada barwana igihugu wowe iyo nguriga none uzanye impapuro uje gushaka gutegeka ubwo wabwira abantu ibyo gukora ubutegetsi bw'igitugu niko yabukora ni ukuvuga ngo icyo gihe yafataga abantu ikintu yamukangishije cyane ni ukuvuga ngo reba iruhande rwawe hari abakada ubwo abo bakada nabo amaso yahise afunga aho kugira ngo barebe imikorere mibi ya Kagame yo kuba abashora mu gukora ibintu bidafite umurongo kuvuga ngo igihugu cyazamutse kuri uyu mubare nta mibare bagendeho ahubwo bakishimira icyo kintu cyo kuvuga ngo abwiye Himbara ngo dore aba bantu nibo batumye uri muri uyu mwanya kuko nibo bakada babaye badahari ntago wakabaye uri no mu mwanya urimo ubwo bagaceceka bakareka Kagame noneho wica bakamwica nabi bati twebwe dorara dushima ariko ubutegetsi bubi cyane cyane bushingiye ku muntu cyane cyane Kagame we umukino we ni ugukoresha umuntu umwe gukoresha abandi bantu bose mu kwikiza umuntu umwe adashaka yamara kumurekura amaze guhirima agahita afata nanone undi agakoresha abandi bose niko byagenze ku bantu bose kuza ukaba ugeze kuri ba Ibingira abo bose n'ababa yaragiye bakoresha mu kwangiza abandi mu guhemukira bagenzi babo kuko nk'amanama usanga bakubwira aho yagiye atumira abo ba Kayumba bakaregera bamuhire bayarimo ariko kuko batabavuze akibara igihe cyabo kitarangira bagashyigikira rwose ibyo Kagame akora rero ariko noneho nk'uko wabivugaga bose bagiye bashyiramo abo bantu bose bamufashije kugera ku butegetsi noneho ageze kubanyuma nabangaba nubundi badasanzwe bakirimo ko nkamuhire nubundi bari baramumwirukanye kera ibinjira nubundi nubaho ngaho hari umutako wo kuba bakwifashisha mu minsi mikuru yenda habaye nk'umunsi wo kwibohora bakambara uniform akaza kwicara aho ngaho ariko mu by'ukuri nta jambo baba bagifite ni ikintu kibi cyane bifite ingaruka ku gihugu kuko buriya ikintu bita comradeship ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu kitari mu Rwanda kuvuga ngo abantu umuntu ashimirwe icyo yakoze abiherwe n'icyubahiro mu bihugu byose haba muri Amerika haba i Burayi usanga hari abantu bari historicals abantu bagize amateka runaka mu gihugu yewe iyo bagize n'amakosa hari amategeko akurikizwa ariko ibi bintu nta tegeko bakubwira ngo kuba bafunze guhera ayo matariki yose kugeza uyu munsi nta tegeko bakubwira ngo ryakurikijwe ahubwo ni mu nyumvishirize niyo gahunda bavugaga yo kwigiza abantu bose bagize uruhare mu kubohora igihugu cyane cyane ko wenda Jeannette avuga ati abantu simbazi imikorere yabo sinzi uko intambara yabo isaha iyo ariyo yose wenda Kagame nka kwa kundi banavuga ngo yaranapfuye si isaha yose apfuye abantu bafite umutima wenda wo kuba bafata banyigaranzura ubwo arabigizayo kugira ngo yizanire abatekereza ariko ntekereza ko ari ugutekereza nabi kuko iyo ni imiyoborere mibi idafite aho ishobora kugeza igihugu ikintu cya kabaye gitekerezwa ni ukuvuga ngo imiyoborere myiza yajya hite perezida avuyeho ataranapfa ntago ari ngombwa gutekereza gupfa cyangwa se kuba haba kudeta ni gute Kagame avaho hakajyaho undi muyobozi naho ibyo byo kuba bahinduranye bakuramo aya basirikare bashyiramo abandi bibwira yenda ngo abajyamo nabo bazi ni ukwibeshya cyane yenda nkuko dukomeza dukora ubusesenguzi no kuri bana barangije kadeti binjiye mu gisirikare biriya ni ukwibeshya iyo mibare abanyagitugu ku isi hose bagiye bayikoresha abagore babo bagiye bayikoresha ba Grace Mugabe muri za Zimbabwe ariko ntabwo bijya bishoboka igihe iyo kigeze it's just a matter of time igihe iyo kigeze kandi nicyo rwose turimo ibihe nk'ibi ubutegetsi bubi burahirima abantu rero bazi gusoma ibihe nibyo bihe abanyarwanda bagomba guhaguruka bagashikama bakavuga bakarwanya ibibi biba kuko ntago binihindura niyo mpamvu twese duhaguruka abantu bagomba rwose guhaguruka bakinjira mu kwamagana ibikorwa kuko iyo mubyihoreye rwose birihindura nibyo koko igihe kiragira bigahinduka kuko bitewe n'igihe ariko bijya guhinduka igihugu kimaze kwangirika ku buryo no kujya kugisubiza ku murongo bigorana cyane ubu nicyo gihe ari abasirikare ari abapolisi ari ingabo ari n'abo bose Jeannette Kagame yibwira ko yiyegereza abanyarwanda bose turabahamagarira kugira ngo bunge ubumwe bafatanye barwanye kino kintu hajyeho imiyoborere myiza idashingiye kuri nde uvuka he uwo kwande waturutse he uri mu bwoko ki ibyo nibyo bizaha amahoro igihugu abantu bose bakakisanzuriramo nawe undi bitari ibyo buri wese azagerwaho n'ingaruka z'ibi nk'uko bamuhiruye bageraho mu gihe yenda byabaga ku bandi baravuga ati aya twe turakunzwe perezida dukunze cyane burya binjira n'umuntu wiziho ngo ni gucinya inkoro cyane ariko ntabwo ushobora gucinya inkoro ku munyagitugu totalitarian regime ni kuriya zikora ntabwo ibintu byabo birangira mu mahoro buri munyarwanda wese akwiriye kubahaguruka akifatanya n'abandi mu kwamagana bino bintu niko kugira neza u Rwanda yewe niba unakunda Kagame cyane nta n'uturusha no kumukunda nibwo buryo bwonyine bwo kumugirira neza kumukiza iyo ndwara arwaye umutwe we ukumva nta wundi buzima azi atari perezida ni ukumufasha we na Jeannette Kagame bakava umuntu akabakura u Rwanda mu mutwe bakareba ubundi buzima bwabo ariko iby'u Rwanda bakarurekera abanyarwanda urakoze Jean Paul
Murakoze cyane Benan tukiri kuri ibyo twavugaga nkuko nabivuze bimwe ndaza kubigarukaho kuri iriya power struggle hagati y'umugabo n'umugore nayikunze kwigarukaho kenshi cyane itaranagaragara kuri uru rwego ndagira ngo ngaruke ku ijambo Kagame yavugiye hariya igako ubwo yari yagiye mu kurangiza amahugurwa y'abasirikare nubwo mu byo avuga iyi ni discours ubundi busanzwe gahunda nk'iyi ya pass out ntabwo ari ikintu gitegurwa overnight ni ibintu biba byarateguye igihe kinini cyane azi n'igihe azagirayo disikuru ye biragaragara ko hari harimo struggle yavugaga nk'aho atanga agira threat ku bihugu baturanye ariko ku rundi ruhande akababwira ati ariko ndumva byaba byiza ko twakoresha diplomasi tukumvikana iyi ntabwo kuri jyewe ntabwo ari imvugo y'umukuru w'igihugu nakosijyanye nagiye gusa ni obvious ntabwo ari imvugo y'umukuru w'igihugu muri iki gihe muri aya matariki umuntu umaze imyaka 20 ni 27 reka ariko mbivuga ntabwo ari 20 ni ingahe n'itatu nk'uko abantu babivuga yabaye perezida kuva 1994 nubwo yenda iyo titire ye yayifashe ku mugaragaro za 1999 ariko kuvuga iyi disikuru arimo kuvuga uyu munsi ari umuperezida umwe utarahindutse byonyine ubwabyo byakagaragaje ko yatsinzwe reka twumve mu magambo make cyane ibyo yavuze
baturanye kujya n'ahandi twifuza umubano mwiza tuzakora ibishoboka byose kugira ngo uwo mubano uboneke duhereye baturanye amajyepfo uburasirazuba uburengerazuba ndetse n'amajyaruguru ariko icyo twubakira ubwo bushobozi ni ukugira ngo nyine u Rwanda rugire umutekano ndetse umutekano tuwubakireho dutere imbere niko noneho no kugira ngo byumvikane ko icyo gihe iterabwoba ryatuzaho twahangana naryo uko bikwiye icyashaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyacu icyo ari cyo cyose aho cyava hose ubwo bushobozi niko twifuza kubukoresha ntabwo twifuza kubukoresha hanze y'igihugu cyacu tugire uwo dutera ubwoba cyangwa iki cyangwa tugirira nabi oya ahubwo ni ukwirinda icyaduhungabanya ndetse bikanumvikana ko washaka guhungabanya umutekano wacu ubusugire bw'igihugu cyacu bitamugendera neza wako bihenze cyane byamuhenda
reka iryo jambo rye tubigarukize ahangaha aho nabivugaga ko mu ijambo rye ubundi agiye kwambika abasirikare impeta cyangwa se kubaha kofi kugira ngo abishyire ku mugaragaro bagire grade ya ofisiye nk'uko bikorwa n'ubusanzwe hari umugani uvuga ijambo nk'umukuru w'igihugu uvuga ko abantu biteguye bagiye gukora akazi gukomerezaho ibindi bigeze abandi bakoze ibyo ni ibisanzwe nta n'ubwo niriwe mbitinda ariko iyo utangiye kuvuga uti diplomasi turashaka isano y'iyi passport cyangwa se abasirikare namo na diplomasi y'ibindi bihugu byose avuze nabivuze kare nti ubundi kuvuga uti umubano mwiza niwe twifuza ibihugu murengerazuba burasirazuba majyepfo mujyaruguru na ubwe kugiti cyaremera ko umubano ari mubi ariko noneho kugira ngo iryo sano ry'abasirikare na diplomasi ntabwo kubwanje numvise ubutumwa yashakaga guha abo bantu bo muri ibyo bihugu by'ibituranyi yavugaga ariko ku rundi ruhande akongera na ubwo akanabyivugira ati uzashaka guhungabanya umutekano wacu bizamuhenda kubera mwebwe byamuhenda byumvikane iyo contradiction iyo conflit nawe ubwazanamo muri iriya pass out ku rundi ruhande nta kizera h'abanyarwanda Benin nta nubwo ubwabyo bariya basirikare babyumvaga ko ni nka threat ari ha biriya bihugu ababwiye ati turarangije amahugurwa muriteguye muri tayari ibibategereje bishobora kuba ari intambara nubwo twifuza kubana nabo neza ariko ku rundi ruhande mwitegure kuko harabatwanga ariko babone ko mwiteguye bishobora kubahenda tuzarwana nibiramuka bibaye ngombwa ko ariyo nzira dufata ariko jyewe ntabwo ari n'icyo gusa yenda ne kujya muri analyse z'umukuru w'igihugu nk'umunyamakuru usanzwe ahubwo ndashaka kuvuga ko ku bwanjye harimo ikintu cya desperation aravuga ndiho ndatanga ukuboko kuri diplomasi ariko icyo mbisabisha ni ingabo zanjye ni nko kwerekana ko twebwe tudatinya kurwana ntabwo dushaka diplomasi ko dutinya kurwana ariko nabyo biri kuri table sinzi wowe analyse zawe buri muntu wese afite uko abona ibintu iri jambo warikuye mu iki Benon
urakoze cyane Jean Paul urareberega twagize ibyago bikomeye cyane nibyo Kagame ni mafia sinzi niba wararebye amafoto ye yakubisemo za filme mu maso hari umugabo imiyoborere wayo hari umuntu w'umu mafia ntabwo ari nk'umutegetsi w'igihugu mu by'ukuri uyobora igihugu hari umuntu w'umu mafia bita Pablo Escobar yari umucuruzi w'ibiyobyabwenge yavukiye mu muryango ukennye n'inka burya kenshi baba banahuje n'amateka nk'ibyo bya Kagame uko tujya tubyumva noneho aza kwinjira mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge Pablo Escobar umuntu wese nyuma y'aho amaze kuba uwo mucuruzi w'ibiyobyabwenge umuntu bakoranaga noneho agashaka kugira ngo abivemo cyangwa se na leta zigeze gukoresha uburyo bwose bwo kumushakisha ngo bamufate bahagarike ubwo bucuruzi bw'ibiyobyabwenge ariko umupolisi bashyiragaho ngo abe ari gukurikirana Pablo Escobar icyo bajya kumusanga basanga umupolisi yapfuye ibintu bya Kagame iyo ugiye kumureba ureba yicaye hari imbere ya ziriya mpinja yaba y'abana bato ni abana bavutse hafi ya bose ahubwo burya ni abavutse na nyuma ya jenoside abicaye imbere yashyizeho amafime abantu bose bari bari kumwe nawe ku rugamba nta n'umuntu umwe bakiri kumwe bose yaragiye abigizayo kubera ugerageje kuvuga ati nyamuneka ibintu ukora ntabwo ari byo bizageza igihugu hari umubwiye uyu munsi ejo akaba yabyiye umubuzeho ejo akaba yapfuye ibintu bene nk'ibyo so ni ikihebe gishingira no mu karere nyine no muri uwo mubano nk'uko amafi yose bakora umubano we awusabisha iterabwoba biriya bintu byose ureba ijambo rye rishingiye ku iterabwoba mu by'ukuri nta iyo ugiye gukurikira za pasawutu zose zibaho z'ingabo mu bindi bihugu bituranye naho nta hantu baba bateguza abasirikare ngo mwitegure kurwana n'ibihugu muturanye ngo tuzagerageza umubano ariko ntibinanirana ubwo intambara ivuga biriya mu by'ukuri iyo yicaye hariya yashyizemo ziriya fime urebye abayibuka abana bato batabariye igihugu igihe kuko barwanira kugira ngo batahuke bava mu buhungiro noneho akibuka ko bose bashize ariko ayiwe bamaze ariko noneho yarabona abana akavuga ati Imana irakarama dore havutse abana bato batazi ibyanjye batazi ubuhemu nakoreye ababyeyi babo batazi ubuhemu nakoreye bakuru babo atubu noneho ntangiranye n'abashya baza kubashora mu ntambara zitandukanye bakomeze bandwanye niyo mibare we rwose abarimo uyu mureba yashyizemo fima bareba ati mbonye intama hano mbonye ibitambo ngiye kohereza hirya hino no hino mu mishinga yanjye bampfire ariko noneho nibyo twavugaga bariya abana ni abantu ubundi koko bagombye gukoreshwa mu iterambere ry'igihugu ku isi hose ibihugu byose bifite ingabo ariko ntabwo ikibanza cya mbere ari ibintu by'intambara nuba ibyo bintu Kagame akirimo tujya tubabwira bimeze aracyafite imitekerereze nk'iy'inyeshyamba nk'iy'inyamaswa mu ishyamba imbejyango inyamaswa zitari izo muri zoo zo muri pariki zo mu ishyamba rwose animal sauvage ni ukuvuga ngo we imitekerereze iracyari mu bihe by'intambara nk'uko reba ibihugu by'i Burayi kera byigeze kubaho biri mu bihe by'intambara bamwe bati turi abanyagaturika abandi bati turi abaporoso bakabaho bahanganye barwana icyo gihe abanyaburayi bose babaye mu bihe by'ubukene ibihugu bidatera imbere n'igihe amerika yabaga muri ibyo bintu byo kurwana n'imbere amoko yisubira n'amarwana barwana n'ubwongereza nta terambere ryari rihari kugeza igihe bafatiye umwanzuro bakavuga bati ibi bintu by'intambara za hato na hato ahantu bizatugeza noneho bakabihagarika nibwo bateye imbere batera imbere kurusha ibihugu biba mu ntambara nk'ibyo muri aziya no muri afurika bimwe no muri afurika ibyagiye bireka ibyo bintu by'intambara byateye imbere Kagame rero aracyari muri iyo myumvire ishaje ya kera ibihe byarahindutse ntiyahindukana nabyo waracyafite iyo myumvire y'intambara buri mwanya intambara niyo mpamvu azengurutswe n'ibibazo none ibyo bibazo akabizana akabishyira no ku banyarwanda ese nka buriya avuga ngo ntihagire utuzana iterabwoba yakaba yabwize ukuri bariya abasirikare bashya binjiye mu ngabo akababwira ati nyamuneka mbe mwinjiye mu ngabo uzanzanaho iterabwoba muzahagarare mu ndwanire kuko iyo ugiye kureba abantu bose ibihugu byose afitanye nayo ibibazo cyangwa se n'abantu ku giti cyabo abo yita opozishonizi mu rwanya ibyo abeshya abanyarwanda ngo abantu bashaka kudusubiza iyo twavuye nta bantu na bamwe bafitanye ikibazo n'abanyarwanda ari abantu bari mu opozishoni nta muntu ufitanye ikibazo n'abanyarwanda bagifitanye nawe pasonare imiyoborere ye mibi ashyiramo abanyarwanda bakaryana ariko mu by'ukuri ari imiyoborere mibi uyu munsi avuye ku butegetsi hakajyaho undi muntu ufite imyumvire mizima 99% y'abantu bavuga ngo banga u Rwanda ngo barwanye u Rwanda hafi ya bose babaye mu Rwanda bubaka igihugu cyabo ariko kuba yaragifashe akiyitiranya nacyo n'ingaruka zose zihari kandi wareba akabibona neza ko ikibazo ari we akananirwa kuvaho ngo ahate igihugu abene igihugu noneho we agatangira kubwira abana ati nyamuneka uzashaka kuzana iterabwoba muzahagare mu Rwanda nawe ariko yarakwiye kubabwiza ukuri atahubwo umuntu uzaza kumbaza impamvu niba igihugu impamvu nyobora igihugu nabi impamvu igihugu ntishyira mu rungabangabo ku buryo abantu bose batazi uko ejo bizamera uzaza kubimbaza muzamurwanya ariko abo basirikare nabo nabashishikariza nk'uko benshi kuko bagerageje no kwigaho amashuri make ashoboka niba icyiciro benshi barimo bafite za bachelor's degree icyo ni icyiciro nibura cy'ibanze cyafasha umuntu gukoraho noneho n'ubundi bushakashatsi agasoma akareba n'ubwo kuko Kagame we yibwira ko ari n'abana ariko bakwiye kureba izo ntambara bashoramo zihuriye he n'abanyarwanda zihuriye n'ababyeyi babo zihuriye he n'abakuru babo cyane ko bariya abantu ureba nta n'umuntu udafite mwene wabo wahemukiwe na Kagame wishwe na Kagame
cyangwa se uri mu buhungiro azira Kagame. Ubwo rero imikino yose Kagame ayo makina ni nk'iyaba mafia nyine ushobora kutazamugendekera neza cyane cyane kimuteranya n'akarere, ariko nabo basirikare bato yinjizamo babona ukuri, barasoma, barumva, bareba igihugu kigana, bafite ibyo bifuza kugira ngo babe mu gihugu gitekanye. So ibyo akora byose, izi ngamba zose akora ziko ari izo kwitabara, ahubwo zishobora ziraganisha cyane ku maherezo ye, kuko ntabwo ntekereza ko abantu bazishora mu kurwanira ibikorwa bye bibi. N'igihe urwanda rukwiye kujya mu mahoro hakibandwa ku bikorwa by'iterambere, basirikare ubundi bagira n'ibikorwa by'iterambere, abo bize ubuganga, bize ibiki, bakajya muri ibyo bikorwa. Ariko ntabwo ari igihe cyo kwamamaza intambara. Urakoze Jean Paul.
Benon, urakoze cyane. Nta nubwo kuri iyo nkuru nta n'ibindi nakongeraho, cyane cyane ko bibaye no mu gihe noneho bagiye gusanga abantu nkabingira baga bavuga ibigwi bya RPF inkotanyi muri iki gihe, bavuga bati ba bandi yari haduhaho urugero dore uko barangiye. Kandi si bo gusa, ngiye nshobora gutangira nkakubwira guhera kuri abo ngabo ba Samukaka. Nakubwiye uriya muntu witwa ka muntu bavugaga ngo wapfuye ejo bundi kubera kunanirwa kwivuza, ndetse itangazamakuru ryamugeraho bakajya guhiga bamushatse ngo bavugane nawe. Uwo akaba yarabaye umwe mu barindaga umutekano wa Sam Kanyemera Kaka, wayoboye ingabo z'u Rwanda nyuma ya 1994. Ukareba n'uwamukurikiye Roy Kayumba Nyamwasa, nawe ubu ngubu uri mu buhungiro. Ukareba Karegeya nabo uko bahunze, n'uko Kagame yabahurikurikiye akabica aho bahungiye. Ukareba abo bandi bose barimo basiza Kayizari, abo bantu bose bavugaga imyato ba Nyamurangwa ba Kadafi Kazintwari, ukaza kureba abo ngabo bose bakarinzi Karake, ukareba ibingira noneho uyu munsi ba Jacques Nziza, ukareba ba Lieutenant General Muhire. Ntabwo liste nshobora kuyivuga. Iyo Kagame ajya gukora reference akavuga ati abandi mateka y'iki gisirikare, warangiza ukavuga ibintu nka biriya imbere y'abariya abantu ushaka kwankuraja cyangwa kumotiva, njye numva ntazi aho babikura. Ariko ntabwo nshaka gusubira kuri iyo nkuru, ndagira ngo tuze kuri iriya nkuru ya y'iriya promotion, kuko birajyana promotion y'abapolisi. Sinshaka kwenda tuyitindaho cyane, ariko ndagira ngo tuyikoreho commentaire ngufi, kubera ko ifitanye isano cyane n'irifungwa rya General Ibingira ndetse na Muhire. Kuko abantu benshi babonye Dani Munyuza arimo abaye CG cyangwa se Commission General, baravuga bati bamwongereye icyizere, bamuhaye icyizere gikomeye. Ariko nta nubwo nibuka yenda ngo bafate reference ku bantu nka General Nyamvumba, bafate Kayonga se, yewe na Mushyo Kamanzi. Abantu iyo Kagame agiye kubanza kuguhigika, ubundi arabanza kukugeza mu bushorishori, niko bigenda buri gihe. Kandi warabivuze no mu kiganiro cy'ubushize, ku buryo nawe ubwawe ahari batabibona, ariko Dan ashobora kubabibona. Dan we yabanze gusogongera urwango rwa Kagame, cyangwa se ko nta nshuti agira muri za 2001. Ndabyibuka neza cyane ubwo ngo yari yakoze commentaire mu kabare ari kumwe n'uriya witwa Maurice wa Nyaruhirira, n'uriya muzungu yarapfuye, kugeza uyu munsi yarapfuye. Ubwo Jacques Nziza yari DMI yabahamagaye akavuga ngo bavuze ko ngo hari abantu ubwo bavuga ni Kayumba icyo gihe ngo bari bakwiriye ngo kuzasimbura Kagame, ngo none ntiyari akwiye kujya begezayo. Iyo icyo cyonyine gusa Dan Munyuza aragifungirwa igihe kinini cyane. N'uyu munsi ubwo arimo akorera yenda izo nkuru zo nazazigarukaho ubutaha, kuko nzifiteho amakuru ahagije. Ariko nyuma baza kumuha briefing, n'iyo briefing bayimuhaye muri za 2003, kuko bamufunguye banza baramujyanye za Shyorongi, haviriyeyo aza kuza nawe gufata briefing muri hahandi bitaga State House hariya haruguru ya Beneri. baza kumusubiza icyizere kugira ngo atangire ni agaruke bamusubize icyizere bwo yatangiye gusubira muri deployment ariko yarafunzwe akurwaho icyizere kugeza ubwo buhoro buhoro nyine we avuga ati ubu niyo hari nk'igiti kiguye cyangwa nk'ubwo hari nka voka yabiguye ahita agira ubwoba agakora icyo yifuza ko akora ibyo rero byose arabizi kandi noneho nta na rimwe ashobora kuba inshuti ya Nyiramongi ntabwo bishoboka kandi Nyiramongi nawe agira inzika ziteye ubwoba kandi aramuzi n'abantu basa n'abahanganye cyane cyane ko Nyiramongi ahubwo yapreferaga Jacques Nziza n'abadapfuye yenda uwo niwe muntu wasa nk'aho yazagira uruhare yenda akorera nyuma y'ikoti ariko ntabwo yigeze adijera ibya Dani Munyuza niba rero Jeannette Nyiramongi kandi niko bimeze arimo yubaka imbaraga nyinshi cyane ubwo Jeannette Kagame arimo network ikomeza kuzamuka iriya promotion ziriya promotion hariho ntari bugarukeho Chantal sindi mumvugeho kuko umugabo we yenda reka mbahe hint abantu bamwe tuza mu biganiro byacu by'ubutaha bishobora no kuba iby'ejo bundi ku kiganiro uyu munsi umugabo we n'uwo bavugaga ko ashobora kuba yarishe gicanda cyangwa se niyo kesi bamushyizeho barangije baramufunga nawe amakuru ngitohoza nzayabageza ejo bundi ku kiganiro cy'uyu munsi ariko nawe yarazamutse bamugira nawe yungirije Dan kimwe na Felix Namuhoranye ndetse na Mariza Munda umuntu urimo gutegurwa muri iriya mwanya ni Felix niwe ugiye gutekinga over kandi akaba ari ya generation ya Wirirwa Gasana Felix Namuhoranye aho ngaho muri polisi Wirirwa Gasana muri commandement ya za special forces Kabanda nawe mwaramubonye hariya muri muri gako ashoje bundi ashobora kuzaba chief of staff akavanaho mupenzi Kazura we niwe mukuru w'ingabo zose ndetse ahandi hose baragenda bakora icyo nakwita dismantling buhoro ariko umugambi nyamukuru ari ukugira ngo Jeannette bimworohere kugira ngo abe ari we afata iriya commandement cyangwa se gestion y'igihugu ibi ni ibintu bizagaragara bitari kera cyane mu minsi ya vuba cyane ntabwo ari kera rwose Jeannette azagaragara muri yena ntabwo azajya muri mu buri presidence nubwo nabyo byanashoboka yenda n'umukobwa nk'uko Kagame yigeze kuba ati umukobwa ukiri mutoya mudamu ukiri mutoya babategurira ibyo ni speculation sinshaka kubitindaho ukuri kugaragara kandi bidahisha bigaragaza ukuntu bagiye bavanaho bose ba Jacques navugaga bariya abandi bose nagiye mvuga uyu munsi ukasanga ko anglophone irimo igenda iba ku ruhande hariho hagenda bagroominga bariya abantu aho Dani Munyuza yagombye kugera hose arahageze nta yindi rank ikomeye ya police ihari uretiriya yabonye ntarangiza yenda possibility yindi nuko bamushya muri ya myanya nk'iya Kabarebe imyanya yo ku rwego rwo kujya inama ariko udafite power yenda yindi ariko umugambi nta wundi ni biro biragenda byototera iriya takeover kandi yateguwe mu buryo buri systematic buhoro buhoro uwo munsi ikaba igiye kugerwaho mu minsi mike cyane kandi nkuko nabivuze nta buryo Kagame afite bwo kubihindura kuko byagiye bimuca mu maso ndetse yabigize uruhare ndumva wabivuze Benon wabyivugiye wenyine uravuga uti urabanza bakabiyenza urwanya bawe bagukunda bagushyigikiye mwakoranye kugeza ubwo usigara nyine areba ku ruhande akavuga ati ubu generation yanjye ni iyihe ni bande akareba ku ruhande agasanga na babandi bari basigaye bari mu zabukuru nabo bari muri gereza ngibyo rero ibyo urwishigishiye nyine ngo ararusoma yige yikururiye kandi arabikwiye nuko ahubwo gusa yabaye nibura yageze ubwo nawe abyaknowledginga akavuga ati buriya iyo menya Simba narahemukiye igihugu. Beno ni yari commentaire yanje kuri ya promotion za police kandi nzazigarukaho mu kiganiro kindi kuko uwo nashaka kuvuga gusa bari mu bategura ni ntamuhoranye keretsa koze scandal ari kubundi ubuniwe uri muzamuka muri uriya mwanya uriya ari wungirije Dan ari kushinzwe operation za police akaba Chantal we nigeze gukora ikiganiro mu minsi yashize nzamugarukaho mu kiganiro cyangwa ubundi kubera umugabo we ushobora kuba uri muri gereza na kuri muri gereza niba atarapfuye kubera bavuga ko yaba yaragize uruhare mu kwica gicanda Benon ushobora kuba nawe izira promotion nkuko nabivuga gahenda ntabwo umugambi wanyiro kuzitindaho ni commentaire zangizo ngizo wowe warazibonye ufite icyo ushaka kuvuga wabivugaho bitari ibyo najya kuri police misconduct dukunze kugarukaho hari na audio nshaka kugira ngo dushyireho mbashyireho maze tuje kwishyiraho commentaire ariko reka ne kureka niba ufite icyo ushaka kuvugaho guhakanye gato ya nawe kuri commentaire zawe
urakoze cyane Jean Paul icyo nabivugaho ni gito na nuko nta mu byukuri mu butegetsi bumeze nka buriya bwo mu Rwanda ubundi nta promotion zihari ziri genuine abantu babona bazikwiriye ni promotion ziba zifite something fishy behind them ikintu cy'umwe kibi kibyihishe inyuma kimu nyungu z'agatsiko gusa nagwa nk'urugero nza no guhuza no ku cya mbere twavuze cy'abantu Kagame akoresha akazamura kibabimenye kugeza igihe nabo bamanurira bagatangira kurira bati mbega urutubayeho ushingiye uhereye kuri umuvugizi w'ingabo ubu ngo bita Ronald Rwivanga Lieutenant Colonel muri bibiri na guhera bibiri na cumi na gatatu na kabiri yari Lieutenant yari umusirikare muto maze iminsi avuye kuri kadete nk'abo bose bakinjira ubu ngubu ariko yazamutse vuba 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 umunsi umwe yabaye kapiteni ukwezi kumwe ubundi bamugize majoro ubundi birangira ageze kuri koroneli abandi ni kimwe na ba Rukika Rusisi nabo bazamutse gutyo yenda bishyigikira imbere ariko nabo ni gutyo bazamutse bari ba Lieutenant bazamuka igihe gito ngo bageze muri ba jenerali uyu rero Rwivanga nawe aba ari jenerali ubu ngubu ahubwo ikibazo cyaje kubamo nyine ni ikibazo cy'amasano afitanye na Kayonga noneho igihe Kayonga yagiraga ibibazo mu gihe cya M23 nibwo yaje kugiramo stoppage kuzamuka kwe kwaje guhagarara noneho avanwa no muri kanje paho yari kuri iperereza ryaho Kayonga avanwa ku buyobozi bwo mu ngabo umugore wa Kayonga wari pamanetse kuri itare muri ministeri nawe bamukuraho icyo ni ikibazo kimwe gikomeye urya ntabwo iyo abantu yenda rimwe bashobora kumva tuvuga akavuga ko se mwebwe mba mushaka ko mu Rwanda haba abantu b'indakoreka badahanwa hadakurikizwa amategeko ntago ari byo tuvuga icyo tuba tuvuga ni ukuvuga ngo niba umuntu akoze icyaha bigaragare agihanirwe ariko ubu ukuntu ibintu bimeze mu Rwanda nta nubwo tugishobora gutandukanya umuntu wakoze icyaha koko agiye kujyanirwa n'utagikoze kuko nk'iyo wumvishe ngo Kagame yagiranye ibibazo na Kayonga muramu we wari ukuriye iperereza ryo muri kanje bakamukurayo akamwirukana uwo Rwivanga ntarongezwa amapeti guhera icyo gihe ubu nibwo bamuri sayikorezi bakongera akamugira umuvugizi w'ingabo umugore wari pamanetse kwita muri minisiteri bakamukuraho ibyo umuntu wari inshuti ye ntuza Johnson Hodari wari ukuriye ingabo nawe bari recommended by yatanzwe na Kayonga kugira ngo abe ukuriye KGB nawe aho kanya gahita avaho ibyo biteza ikibazo bikagaragaza ko ntabwo ari icyaha cyakozwe n'umuntu yendaga bari icyahanirwa ahubwo ni mu nyangiro urundi rugero rutoya nakuhereka ni urungu rwa Nyamvumba abantu bari bari mu bintu mu buyobozi bwo mu Rwanda hari Nyamvumba hari Robert Nyamvumba hari Robert hari Andrew Nyamvumba Andrew Nyamvumba yari kwiperereza nawe mukuru we Nyamvumba Patrick akuriye ingabo ariko umunsi bajya mu mwiherero akabaza Nyamvumba ngo yo Patrick ibyo mvuga urabizi gwe icyo gihe niho bavuyeyo murumuna we Robert Nyamvumba afungwa bakavuga ngo yibye amafaranga mukuru we arirukanwe Andrew Nyamvumba nawe mu mwanya w'iperereza bamukuramo ubombi ntaho bakiri none se wasobanute niba Nyamvumba umwe akoze icyaha n'abandi bose bagikorera rimwe bagahitamo reka dukore ibyaha rimwe byakabaye bavuze ngo Robert Nyamvumba yibye bagafata Nyamvumba agasobanura ibyo kwiba niba hari aho yibye ariko abandi bagasigara bakora akazi kabo ariko ibintu biri hariya ni ibintu ubuyobozi bwapfuye azamura afitemo inzozi z'uko bafite icyo bagiye kumufasha akabaha amaranka ashaka igihe cyagera akabafunga akabakoresha ibyo ni ukuvuga ngo ntabwo bikiri ubuyobozi bw'igihugu ni ubuyobozi bushingiye gusa kuri survival ku kubona bucya uyu munsi bwa Kagame nta kindi ibona umuntu bamuhaye ranka bibamugize gutya ariko bose ni igihe gusa akagenda yegizayo ibintu Kagame akora burya rwose n'ibitangaza no kuba kiriho uyu munsi rwose koko ni igihe kitaragira ariko igiye kubona ukabona abantu agenda nk'abo ba Dani Munyuza avuga ukuntu nabo bagiye basogongera ku mujinya we ariko akongera akazamura ni ukuvuga ngo ariyegereza ibyago imiyoborere mibi niwe wa mbere wishyira mu kaga nyina ataretse n'u Rwanda ariko abo bantu bose burya abantu nabo ntabwo ari injiji bababireba bagaceceka yenda nabo baracyafite ibyo batekereza bakora ariko ntabwo sinibwira ko ari we munyabwenge kurusha abandi bose ibyo bakora nabo baba babireba rero ni igihe gusa izi ngaruka zigakora backfire zikamugarukira icyaba cyose ubwo ntabwo tukizi ariko imiyoborere nk'iriya ni mibi kuko we aryama mu gitanda agahitamo abazamura agahitamo abamanura ntacyo ashingiyeho n'akaga Jean Paul n'ibyo byonyine umuntu yabivugaho
urakoze cyane Chantal rero ko wari unyandikiye irindi zina rye ni Uje Neza umugabo we akaba yaritwaga Ndekezi nari ngize ngo nzabibabikire ariko abantu bamwe bafite amatsiko akaba yarasimburanye na Mariza Munda wari muri administration finance cyangwa se biriya twakwita nka nka DAFA muri police bagahinduranya rero Chantal Uje Neza yaje muri police kungiriza Munyuza ariko ashinzwe administration na finance ndetse na muhoranya akaba agishinzwe operation yariwe bagire bagira deputy commissioner general muri Dani Munyuza kare wenyine wagize wabaye CG cyangwa se commissioner general nawe avuye kuri ya grade ya deputy commissioner general n'ibyo ranka yari afite ubu rero bakaba bariho nk'uko nababwira nta muhoranye we yabaye nubwo ari deputy commissioner general ariko akaba ashinzwe operation bisa nk'aho arimo agenda yubaka bashaka kumwubaka kugira ngo agire respect muri iyo institution ariko banategura n'uburyo na Jacques nawe ava mu nzira na ko Dani Munyuza ava mu nzira reka rero dukomeze ikiganiro cyacu kuri police misconduct ari nayo nkuru ndibuze gusorezaho ibindi ndaza kubanyuramo bimwe mu tuntu tw'amakuru magufi cyane byiriwe bivugwa mu Rwanda ariko mbere yuko tubijyaho reka tujye kuri iriya police misconduct ndagira ngo twumve iyi audio ya bafata umuhanzi Jay Polly ndagira ngo mwumve izo police misconduct yangwa uburyo bagiye gufata ubwo ndashaka kuvuga imyitwarire mibi ya police bagiye kubafata noneho n'ijambo Kabera
yavuze nyuma yaho bafashe. Reka twumvyode.
Kwangiza amabwiriza ya COVID-19. Yeah.
Byagenze gute turavuga cyane kugira ngo abantu bumve. Byagenze gute mwayangize gute?
No. Twari mu rugo wanjye kwa gatanu. Nge uwita Dr. Rodrigue niwe wampamagaye ambwira ko hari abatipe bavuye muri Amerika bafite deal, bafite umwe ni wo muri Tanzania afite imirima minini bahinga imiceri, ko bashaka kuexpandinga ibintu byabo bikagera no mu Rwanda. Bwari mu rwego rwo kuduhuza kugira ngo tubiganireho dukore contract hanyuma dutangire gukorana mu buryo bwo kwamamaza. Nubwo rero abo ngabo banyamerika babiri n'umutanzania umwe twabaje kumamagara turahura baza mu rugo, ni mu rugo nayo ndi kumwe n'abantu babiri, murumuna wanjye ndetse n'undi muntu umwe. Araza turavugana nk'iminota 40, ndasimbuka njya kuri studio gatoya ndababwira ndagaruka, ariko niba mufite kugenda amasaha arimo arakura. Mvuye studio ndagaruka ndahabasanga nsanga barimo baranywa ariko bagiye gutaha, njye mpita njya kuryama ko nari naniwe. Mu kubyuka rero nsanga polisi iri hano, hari n'abantu benshi ntazi uko bahageze nari ndyamye. Ndabyuka batuzana ahangaha kuko twari benshi, urumva ko iwanjye uko wabona gutyo babasanze mu rugo
abo 12.
Yeah.
Hanyuma mu byo polisi yatubwiye mbere ni uko babasanganye n'ibiyobyabwenge birimo n'urumogi. Jepoli nawe warabibonye?
Ibyo ntabwo mbizi kabisa, kuko icyo nzi ni uko twanyije amabwiriza ko haje abantu benshi kandi ni iwanjye, ariko ibyo bindi byo ntabwo mbizi kabisa.
Ntabwo wamenye? Jepoli watubwira aba bantu bari baje wawe kugusura ni ikirori?
Oya, nasobanuye abari baje kundeba nabo twari tugiye gukorana deal abo banyamerika n'umutanzania umwe, ibyo twaranabirangije. Abandi uko bagiye baza urumva nagiye kuri studio ndagaruka ndaryama, ubwo baragiye bahamagara na nyine sarefu ujyayibaho.
Byavuze hari icyo byoroshya ku bihano yafatirwa?
Ntabwo mbizi, twebwe ntabwo ibyo bivuga bizavuga n'abazakora iperereza niba bizajya mu rukiko, ariko ngira ngo ahubwo yarakwiye kuba yarakoze n'indirimbo ibwira abantu kwirinda covid kera, ariko noneho n'abandi bahanzi bagenzi be ahubwo bakwiye gukora indirimbo zijyanye no kubwira abaturage no kwakangurira ibirori byo mu ngo, amasabukuru
imwe byose. Ntabwo ari byo nashaka ko twitaho, gusa duhere kuri ibi nako ibyo yenda byasigaye mu mutwe, nizere ko ari nk'ibyasigaye mu mutwe ni ibi ngibi basoreje. Ndashaka kuvuga utuntu tubiri gusa. Ni kimwe ni uburyo bavuga ko basanze harimo urumogi, ibindi biyobyabwenge bidasanzwe. Ndashaka kugira ngo namwe mumbwire polisi iza idafite warrant ikaza bari abantu bayihamagaye batari abantu barengeje umubare ahangaha, ukuntu izi ikabasanga mu nzu, urumogi bakarusanga aho ngo mu ntebe, ibyo biyobyabwenge bakabisanga mu ntebe batabihishe, ubundi wakwibaza muri polisi busanzwe niba bayihamagaye bayibwira bati ahari abantu bariho bacuranga imiziki isakuza cyane ku buryo tudashobora gusinzira, eske polisi iraza igahita ivuga ati noneho turi n'abasaka? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri kijyanye n'ibyo, polisi warihamagaye bati ahari umubare mwinshi w'abantu barenze ku mabwiriza ya covid, noneho ukaza ukanavuga ngo no munsi y'intebe harimo iki? Donc birenze kuri covid, kuri virus ya covid, hakabamo no kujya gushasaka inzu ngo twasanze mwibi. Ese ntabwo mwebwe mubona ko iyi ari setup, ari ibintu bashobora kuba harimo abantu ingenza bashobora kuba baragiye? Urumva ko na Jepoli byinshi aravuga ati nibyo bari bahari, bamwe sinarimbazi niryamiye, ariko bahabasanze. Ni amakosa kuba bari bahari, bamwe bagiye bahamagara ngo nibyo bita ngo niba ari reference ngo ni refa ibintu nk'ibyo uko yabyise, ngo barabikora cyane kavuga ati kwa kana gaharikije kwa kana karikije ariko noneho mugatekereza ko abo bantu baje polisi kaza badashobora no guhisha nako kamugikabo n'iryo tabi nikiritse niyo bahise araba baje bagaparashita hejuru muri plafo bakabago batabimenye sino ntabwo ibyo bintu bishoboka ni setup iyi ngi babakoreye ariko reka ne kujya kuri ayo makosa ya covid kibazo iyo baraza bakavuga bati twafasha abantu barenze ku mabwiriza ya covid turabizi ko mujya mu makwe mugafunga abantu ariko kutangira gushyiramo zindi ibindi byaha abantu mwahagurutsikijwe n'ikintu kimwe ibyo nibyo jyewe ntariho mbona numva nako uburyo ibyo bintu bashobora kubisobanura yenda n'inkiko izo arizo zose zishobora kwemera biriya bimenyetso bigafatwa nk'aho ari ibimenyetso byafashwe mu buryo buri legal ariko icyo ntiturakigeraho mu Rwanda harimo amahano cyane cyane ku mikorere ya polisi ari nayo mpamvu mbona guverinoma idakora ahubwo inzego z'umutekano arizo zihaye ububasha burenze ibyo bigasobanurwa uburyo urukiko rw'ikirenga rushobora kuvuga bati aha migasenywe polisi caporale cyangwa se constable cyangwa se aja akaza agahagara akavuga ati muzane katerpirale iki gipapuro uvuga nakikurisha kivuze iki ni ibintu biteye ubwoba ni ibintu biteye ubwoba ni nayo mpamvu ubona izi misconduct ubona polisi ishobora kugenda hari niba ari covid vuga ko abantu bavenze covid bahe yenda niba ari ry'umusanganyi mufuka fine ari kuvuga ngo byari mu ntebe intebe se mwadukamonde mwagiye mu ntebe mushaka mwinshi niba apere niba emergency yari covid murababonye ujya no gusaka munsi y'intebe munsi y'ama ukajya gucukura cyangwa n'umutubati ibyo bikwereka ko biriya bintu byo yavashe bukwiriye guhinduka bikwiriye gucika burundu ntabwo ari icyo gusa kansoreze kuri rya jambo Kabera avuze ati twarababwiye ngo bakudufashe gukora ubukangurambaga bahimba indirimbo erega mu byahari ko hagiye kwiyongeramo ko kuba atarahimbye indirimbo ikangurira abantu kwirinda icyorezo cya covid murabyumviye mwebwe mwenyine nicyo yagombye kuba yarakoze n'abandi bose bagombye kuba babikora yes arabaririmbye ndabizi kuba arabikoze ba Diamond barabikoze ba Koffi Olomide barabikoze ariko ntabwo baririmbye bose barabikoze ntabwo baririmbye bose barabikoze ara muri Afrika ara mu Rwanda yenda arababikoze hari n'abatarabikoze ntacyo bivuze kuvuga ngo umwera yiririmbye ntayiririmbye niba atabikoze ni ubushake bwe ni ibintu bigomba kumuva mu mutima no mu buhanzi bwe ntabwo ari ibintu polisi ishobora kuvuga ngo bagombye kuba barakoze ibi ndetse n'abandi twaranabibabwiye bakwiriye kuba babikoze Benon iyi niyo nkuru tugiye gusoreza uretse ko hari izindi nkuru zimwe zavuzwe mu Rwanda harimo nk'inkuru yuriya washyizeho dating site nabonye bariho bamagana ariko sinshaka kubivanga kuri iyi police misconduct ntabwo ari ubwa mbere myitwarire mibi ya polisi tubivuze ndetse niba leta ikwiriye kugira igihindura n'abadepite n'abandi bagomba guhera kuri iyi polisi bitari ibyo leta izakomeza kwangwa urunuka izanakomeza kugaragaza incompetence kubera iyi myitwarire ya polisi Benon ndagira ngo nguhe ijambo dusoza ikiganiro cyacu mu magambo make kuri wowe iyi nkuru ya polisi eske twababwira iki tutababwiye iki tutavuze ni iki ariko commentaire zawe
Jean Paul Rakoze imiyoborere mibi rwose igeje igihugu ku mavi ibyo cyongereza bita ngo the countries on its knees igihugu kiri ku mavi ni ukuvuga ngo nk'uko nigeze kubivuga ibi ni ya gahunda ikomeje yo gushyira abanyarwanda mu bwoba abanyarwanda bose ni abanyabyaha nta munyarwanda uri prominent nta munyarwanda wavuga ngo hari ibyo bajya bavuga ngo bavuga rikijyana mu Rwanda nta muntu uvuga ngo ryijyane uretse ko buri munyarwanda wese yakaba yanavuga rikijyana iryo jambo sinzi niyo barikuruye ngo perezida yajyanye inama n'abavuga rikijyana ukibaza abandi bavuga bigasaba ko hari undi uri mujyanira ariko noneho mu Rwanda iyi draconian laws bagenda bashyiraho mu gihugu ibyo byombaga ingamba za covid hari ingamba bashyiraho zinyuranyije n'amategeko
urugo rw'umuntu ku isi hose mategeko ya universal ntavogerwa ibyo ukorera mu nzu yawe nta muntu urimo kwica nta ibyo bintu bintavogerwa abantu bagusura mu rugo ibyo bintu bintavogerwa byaba mu gihe cya covid no mu kindi gihe ni ukuvuga ngo ziriya ngamba baba barashyizeho bitwaza covid hari hakajyaho draconian laws zituma bakoresha mu gushyira ubwoba iterabwoba mu banyarwanda noneho ku buryo nk'uko wumva hari ijambo ryaje mu rwanda ubu bashyize mu bantu mbese ibyaha urabyemera ngo wenda byemera bitanabisabira n'imbabazi icyo ni ikintu bashyize mu banyarwanda ni ukuvuga ngo umuntu wese ufashwe ijambo rya mbere ari ryo kuvuga ni ukuvuga ngo ndabyemera nkanabisabira n'imbabazi ni ukuvuga ngo ni ya control militaristic control bashyira mu baturage abaturage bose baremera ibyaha bakanabisabira n'imbabazi nta gusobanura nta kwibura nta kuburana ngo avuga ati aha barambeshyera abantu bari ku mavi ariko iyi miyoborere ni nk'uko twavuze ubushize nta kindi twabivugaho ntawe bitazageraho imiyoborere nk'iyi mibi ishyira iterabwoba mu bantu ngo babe abantu basaba imbabazi bananirwe gutekereza bituma badatekereza ku burenganzira bwabo bituma batareba imiyoborere mibi bagirwa bituma batareba ibikorwa by'iterambere bakagezeho urumva nk'uwo muntu niba yari afite diru yashakaga nk'uko abivuga zo muri tanzania ni ibintu bimuhungabanyije atazongera gukurikirana n'abo banyamahanga atazongera kugarukamo yenda bakavuga ati mu rwanda ntibishoboka abantu nta burenganzira bafite mu gihugu cyabo umuntu wenyine mwakorana diru kereka ari leta nayo ikageza igihe nayo ikakwambura nk'uko tujya twumva abantu benshi bakorana diru nayo ariko ikabambura ibibuga byo mu bugesera hehe byose byadindiye biterwa n'iyo mikorere mibi ariko noneho n'umuturage kuba udashobora kugaragaza ko ufite ubwisanzure mu gihugu cyawe mu nzu yawe noneho tuve mu gihugu cyose ni ibintu bituma abanyarwanda babayeho nk'abana bari mayina abana batarageza imyaka y'ubukure bifatira ibyemezo bafatirwa ibyemezo n'igihugu bafatirwa ibyemezo n'ubuyobozi bukoresheje draconian amategeko ashinzwe guhungabanya imibereho myiza y'abaturage urabyibuka kera ukuntu hari ukuntu kera ababyeyi ba kera ubu nta n'ubwo bakibikora cyane ariko umubyeyi yajyaga aza agasanga watumiye yenda nk'abanyeshuri mwiganaga hehe noneho mwicaye muri saro muraganira noneho yenda uwo mubyeyi akabazwa no kubona wazanye igitero cy'abana bagenzi bawe urubyiruko mukicara muri saro kugira ngo babereke ko n'undi munsi batagomba kuzagaruka akaguhagurutsa akakumwariza imbere yabo akavuga amafuti yawe imbere yabo akabahagurutsa ni ukuvuga ngo akerekana ko nta burenganzira ufite muri urwo rugo uri umwana utari ukwiye kuzanamo urubyiruko ngo ruze gutera inzu hejuru ibyo bintu nibyo kagame n'ubuyobozi bwe bakorera abanyarwanda kuza ukagira mu nzu yawe akaza kwereka abantu n'abo wazanye ko iwawe nta burenganzira afite rero ni akaga akaga kuba mu gihugu kimeze gutyo kuko n'abana bawe n'iki nta umuyobozi umwe ni kagame niwe munyacyubahiro ariko abandi bose isaha iyo yose umwana wawe yakubona baba uhagurukije urimo uhagaze usobanura uburyo ibyaha ubyemera unabisabira imbabazi umugore ni ukuvuga ngo ni ibintu bibi bigamije gushyira abantu mu iterabwoba noneho ntibagere no ku rwego rwo kuba bagira ubushobozi bwo gusesengura ibyo leta ibakorera nakubwiye ikiri mu banyarwanda mu mitwe yabo ni ugutekereza ngo rwose uyu munsi burira ntafashwe ku mpamvu zitandukanye hari impamvu nk'igihumbi mu rwanda zishobora gutuma ufatwa ahandi ku isi zitakibaho atari impamvu ifatika yafatisha umuntu ubwo nibyo twavugaga nyine ntabwo itazageraho ejo bundi twavugaga abandi uyu munsi ni jay paul n'ejo ni abandi iyo ni impuruza ihamagarira abanyarwanda bose gutabara u rwanda bakanga ko kiba igihugu kiri munsi
y'ubuyobozi bubi bukandamiza abanyarwanda bashyira mu iterabwoba ahubwo bagahaguruka bakaba bagatanga uruhare rwabo mu gutuma igihugu kiva muri urwo muri iyo mboreye mibi noneho buri munyarwanda wese akagira ubwisanzure ukoze koko amakosa afatika ajyanye n'amategeko akabihanirwa bikurikije amategeko ariko ubundi umunyarwanda akagira ubwisanzure mu gihugu cye urakoze Jean Paul
Benan urakoze cyane kandi iyo nkuru niyo dusoreje ikiganiro cyane ariko nk'uko nari nababwiye mu minsi yashize mwabonye umusore wakoze ibintu bimeze nk'ubushakashatsi avuga ko ubushakashatsi ni kampani yatangije ngo ni dating site mbese kujya ahuza abahungu n'abakobwa ngo bashaka gushakana of course nanjye narayisomye ndaseka nseka uburyo ngo abahuza ngo ugomba kujya ngo uvuga ngo ushaka uko asa uko ateye n'ibindi nk'ibyo bakagushakira umugeni ariko ikintu gishekeje nuko abaze gahanira ndumva ikintu gishekeje n'ukuntu ibintu byose mu Rwanda icyo ngicyo nicyo cyahagurukije ushobora kumva parlema ikoze deba ikavuga ati biriya bintu nibyo kwamagana u Rwanda rurangiritse ariko amaraso ameneka mu gihugu nta muntu n'umwe ushobora kugira icyo yavugaho nta muntu n'umwe ushobora kugira icyo avuga cy'abantu bapfa bakamburwa ubuzima abantu basanga bamanikiwe mu mitwe bagize gute abaraswa mu mahanga bari muri gereza abantu bapfa tout simplement mu maboko ya leta nta muntu ushobora kubyamagana ni nka bya bindi ndavugaga ni ugira utyo ugasanga abanyarwanda nta deba nimwe bashobora gukora uretse iya Rayon Sport na APR na Mukura se Kiyovu nta bindi bashobora kuko ibyo nibyo bemerewe Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool ibyo baremere kubivuga rwose bakiexprima deba ukabona koko bizi kubera ko niho honyine basigaranye ariko kumva umuntu azanye dating site mu Rwanda ni online ubu abantu bahagurutse batishya n'uryabwiye mu Rwanda really iryo ryose n'uryabwiye mu Rwanda ntabwo mubabajwe nuko abanyarwanda bicana abanyarwanda babuze uburenganzira bwabo baba batabayeho bariho batariho ibyo nibyo bihagurukije imbaga ese iyo desperation niba mwumva ko aho ngaho namwe koko n'abadepute n'abayobozi n'abandi ni naho hantu ho inamwe mutangi musanze aho ngaho mugomba kuye kwexprima honyine nabwo biragaragara ko namwe nta handi hantu mufite ubuvugiro uretse aho ngaho ndabizi ko deba igiye kuza mwaretse uwo muntu abantu n'abantu bazihitiramo icyo gukora ni bya bindi sena yagiye ikajya mu ngo z'abantu ngo ntabwo musasa u Rwanda rugeze aharindi muka indi nkuru yavuzwe uyu munsi ni aho uriya mudamu Marie Immaculée Ingabire yagiye kuri Rio Talk kwa Gatanazi avuga ko kubona hari abashyize u Rwanda ku mwanya wa kabiri mu bihugu byohereza amategeko muri Afurika nyuma ya Namibia ngo ko noneho Afurika yapfuye itariho mwari mwumva koko aho dushobora kwemeranya ndetse no mu karere yavuze n'ibirusha no mu karere u Rwanda rwarapfuye ntabwo nzi ko nshobora kwemeranya na Immaculée ariko aho ngaho turemeranya nubwo ngo mu yandi magambo yavuze ati iki ni ikinyoma cyambaye ubusa ntabwo ari byo amategeko yubahirizwa mu Rwanda ntabwo bazi icyo amategeko avuga mu bindi ni inkuru nayo yasohotse ivuga ko ngo bamaganye yamazangirwa organizasiyo zirengera uburenganzira bwa muntu ngo bamaganye uburyo inzego z'umutekano zihutaza abo zafashe ngibyo rero ibyo ni bimwe mu byagiye bicikana mu Rwanda mu bindi mu mahanga nuko Macron na Tshisekedi ubwo bari kumwe uyu munsi Paris yavuze ko basaba ko muri Chad habaho ngo guverinema iri inclusive ibyo rero tuzabikurikirana yenda hari ko ari hafi kubonana na Kagame nabwo akaba ashobora kuzamusaba bene nk'ibyo yasabye Chad tukivuga kuri ibyo gukorana na Kagame ari nacyo kintu nsorezaho nuko ngo Macron yakwifuje yuko mbabare ntabwo ikintorezaho ngo ya ngo yakwifuje yuko yazagera mu Rwanda mbere uko Kagame za nkuko nayo babwiye Kagame yateganyijwe mu Faransa bishobora kuba itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu ndetse bimwe mu byo maze kumenya nuko imyiteguro ye yo kujya mu Faransa irimbanyije ariko ubu Mako yavuze ati byaba byiza nshoboye kujya mu Rwanda mbere yuko Kagame agira urugendo rwe muri France ubwo rero urugendo rwe tuzakomeza kurubakurikiranira nkuko nabivuze ubushize aho kugira ngo yenda dushyire umwanya wo kuvuga ngo yarapfuye banako si twebwe ubwo ndavuga ababivuga ahubwo yenda byaba byiza bahegereye gutegura uburyo bwo kumwamagana ntabwo rero utariki nyayo iravugwa ariko ni mu kwezi kwa gatanu gutangira mu yandi makuru nuko Perezida Museveni ateganyije kurahira ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu bamwe mu bo tumaze kumenya bemeye kuzitabira iyo mihango harimo Perezida w'u Burundi General Evariste Ndayishimiye bakunze kwita Neva akaba rero ngo bagiranye ikiganiro na Perezida Museveni uyu munsi kuri telefone ndetse mu byo baganiriye harimo no kumutumira muri iyo gahunda kandi nawe akavuga ko yishimiye kuzajya kumushyigikira cyangwa se kubana nawe muri ururiya munsi mukuru ibindi nuko iryo rahira rya Museveni mumbabarire hariho amakuru avuga yuko na Kagame nawe ashora kwitabira iryo dahira nako naye nkivuga kuri iryo rahira rya Museveni ko nawe ashobora kwitabira kuri yakurahira kwa Museveni ashobora kuzajyayo hariya ibyo nabyo rero tuzabitega amaso inkuru ushaka ko dusorezaho ni inkuru ivuga yuko polisi yo mu Faransa i Paris mu Faransa yaba yakonvoste bamwe mu mashyirahamwe y'abakongomani bavuga ko bise abatutsi abanazi bakavuga rero ko ari ikirego bashyizeho niba Leta y'u Rwanda cyangwa bakireze ntabwo mbazi bavuga ko harimo ikintu cya defamasiyo ariko nabwo abakongomani nabo bakaba bavuze ko batanze complaint mu nkiko nabo kugira ngo bihimure niba inkiko zirengera bamwe ati natwe zigomba kuturengera ayo makuru rero y'iyo convocation nibwo bwa mbere nakumva convocation nk'izo zitangiye kujya zitangwa mu bihugu byo hanze reka ubwo tuzabakurikirana tubabwire ukuri kwabyo amakuru n'amakuru ntigeze mbona umwanya wo gucukumbura ariko avugwa mu Bufaransa ikiganiro cyacu kikaba kigiye gusoreza ahangaha reka nongere nshimire Benone kubana natwe muri ikiganiro atari n'iki gusa n'ibitekerezo byawe byiza bikundwa n'abakunzi bacu ahangaha kuri Radio Iteme nagira ngo ngushimire kandi niba hari nk'akantu waba wibagiye cyangwa ushaka gusorezaho nguha umwanya bitari ibyo rero dusezeraneho tuzahurire mu biganiro byacu bitaha Benone niba ari cyo ushaka kuvuga usoza ijambo ni ryawe
urakoze cyane Jean Paul ndumva byinshi twana bivuze gusa icyo nta kwema gusubiramo ngiye ngo muri iyi minsi rwose buri muntu wese akwiriye kuba anavuga atangira cyangwa ajya no gusoza no kwibutsa abanyarwanda cyane cyane Kagame umutwe we ko igihe cy'imiyoborere ye cyarangiye niba hari byiza yakoze bimwe na bimwe nta muntu uri byiza akora kimwe bibiri bitatu ariko igihe aho kigeze nta rwose nta cyiza cyongera ku Rwanda ahubwo ibibi biriyongera cyane 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 ku buryo amayira yose agenda yasenya byose ibintu bigenda byangirika kandi ku muvuduko munini cyane rero ni ukumukangurira ahubwo kwifatanya n'abanyarwanda kugira ngo impinduka zibe ariko noneho we niba rwose bitanamworoheye nk'uko bigaragara ko bitamuri mu mutwe niba atabyumva abanyarwanda bose duhagurukire hamwe twifatanye dukize u Rwanda rwacu tuzabemo mu mahoro n'abana bacu n'abuzukuru urakoze Jean Paul ibihe byiza
urakoze Benon umuntu wambwiye ko inzego z'uburenganzira bwa muntu ngo niba nanjye ntangiye kuzita ingirwanzego nka Kigali oya ni komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda yatanze icyo cyegeranyo bivuga ko yamaganye inzego z'umutekano yenda hari reka ne kuvuma ritararenga nabo bashobora kuba bazatangira kuyabamagana ibikorwa bibi bikorwa n'inzego z'umutekano mwari kumwe nanjye jean paul mu kiganiro gihene rero yego
kuri ibyo bintu bya komisiyo y'uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibintu bakoze buriya nta ugiye kubireba nta gishya bakoze kuko baremera nyine ibyabaye niba umuntu yarishwe n'inzego z'umutekano ntabwo bari kuvuga ngo reka bamwice ariko ntacyo bakora kuri ibyo bintu nubwo banabeshye ngo barabikurikirana ntacyo babikurikiranaho nta perereza ntaki baba bategereje gusa icyo leta ibabwira kuvuga akaba ari cyo bavuga nta rwego rugikora abantu bose bicara bagategereza amabwiriza ari abacamanza bategereza amabwiriza kuva hejuru izo uburenganzira bwa muntu bagategereza amabwiriza kuva hejuru nta kintu kigikorwa kandi nyine se cyakorwa gite mu gihe ubuyobozi noneho bwavuye ku gihugu haba bushingiye ku muntu bushingiye ku kubaho kwe gusa niyo umuntu yapfuye iyo miryango yakabaye irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu yavugaga ko ntawamenya ashobora kuba yapfuye kugira ngo hari inyungu za perezida yari abangamiye birinda kwinjira mu burenganzira bwa muntu bakaba bakurikirana kuko ntabwo bazi mu by'ukuri icyatumye ibyo byago bigera kuri rubanda nta nzego ziba zigikora iyo ibintu bigeze aho u Rwanda rugeze niyo mpamvu rwose impinduka ari ngombwa naho nta rwego ibyo bajya ku maradiyo kuvuga ku ijwi rya Amerika nahe bashobora kugira ibyo babeshya itangazamakuru n'iki kuko rwose leta no mu kuvuga igerageza no kuvuga bazi harimo abahanga bakeya bafite bazi kuvuga ibintu bakayobya uburari ariko hasi mu mikorere ntacyo bagikora bakira amabwiriza kuva hejuru nta kindi bitayeho bakoze jako
no kuba bashobora kuba bitegura n'izi conference inama za CHOGM bagira ngo bavuge ko inzego zamagana ariko umugani wawe nibaramuka bafashe izo nzego abo bantu bakoze ibyo byaha bakabahana nanjye nzabemera nibafata abakoze ibyo byaha cyangwa se bavuga ati ababigizemo uruhare abarashe na bakatangira gushyira polisi mu nkiko tuzamenya ko ingurube yarebye mu kirere urakoze cyane Benon kuri izo komantere reka rero ikiganiro cyacu gisoreza ahangaha mugire ibihe byiza mwese abadukurikiye abakunzi bacu naho ubutaha ejo ni ikiganiro urwatubyaye kiyoborwa na Benon ndetse na Anicet Karege mu Bufaransa ku wa kane nako muri iki cyumweru tuzagaruka mu kiganiro uyu munsi na JP aho nk'uko nabateguje nzababwira iby'uriya mudamu Jeneza Chantal ndetse n'ibindi bindi ariko iyo nkuru nayo muzayumvamo aho bavuga ko umugabo we afunzwe azira kuba ngo yaba yarishe gicanda ubwo rero kuba bamugororera iriya myanya sinzi niba hari isano bifitanye ariko byose tuzabigarukaho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha mugire ibihe byiza aho muri hose